sida aad u raacayna ku maqleysheen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu amaanay doorka Eritrea ay ka qaadatay heshiiskii nabadda ee labada dal ee Eritrea iyo Itoobiya isagoo sidoo kale hantay maanta abaalmarinta Nobel Peace oo hadladeeda ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway khudbadii uu jeediyay Abiy Ahmed ayaa waxa ay noo soo koobayaa Harun Macruuf
mahadsanid Jamaal Ahmed Cusmaan sidaa sheegtay magaalada Oslo ee dalka Norway waxa goor dhaweyd ku aqbalay jaayisada Nobel Peace Prize ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Abiy Ahmed ayaa abaalmarinta lagu gudoonsiiyay heshiiskii uu dhex dhigay wadamada Itoobiya ee Eritrea ku saabsanaa muranka xuduudda u dhexeeya labada wadan waxa kaloo Abiy Ahmed lagu gudoonsiiyay furfurnaanta siyaasadeed ee uu ka hirgeliyay dalka Itoobiya iyo dadaalkiisii dalka Suudaan halkaas oo uu dhexdhexaadiyay xukuumadda militariga ku meelgaarka ahayd iyo xoogagii dadonka ahaa isagoo goor dhaweyd aqbalayay jaayisada Nobel Peace Prize waxa hadalkiisii ka mid ahaa
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution.
Abiy Ahmed waxa uu yiri sharaf ayay tahay inaan maanta halkan idinla joogo mahad ayaan uga hayaa guddiga Nobel inay ii aqoonsadaan iguna dhiirigeliyaan doorkii aan ku lahaa sidii loo xallin lahaa murankii xuduudda Itoobiya Eritrea waxaan ku aqbalayaa ayuu yiri abaalmarintan magaca dadka Itoobiyaanka ah iyo kuwa Eritreanka ah gaar ahaan kuwa nafta u horay sidii nabad loo aslaaxin lahaa sidoo kale waxaan ku aqbalayaa ayuu yiri magaca jaalahay ee siyaasafa warke oo rabitaankiisa kalsoonidiisa iyo go'aankiisa ay muhiim u ahayd sidii loo soo afjari lahaa ismariwaagii 20-ka sano u dhexeeya labada wadan Abiy Ahmed waxa uu sheegay in nabadii ay gaareen wadamada Itoobiya iyo Eritrea ay haatan labaduba ka faa'iideysteen.
We are waiting our peace dividends. Families separated for over two decades are now united. Diplomatic relations are fully restored.
Waxa uu yiri waxaan guranaynaa mirihii nabadda qoysaskii kale irdhooday in ka badan 20 sano ayaa dib u midoobay xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa si buuxda loo soo celiyay xiriirkii hawada iyo telefoonada ayaa sidoo kale la soo celiyay diiradda haatan waxay saarantahay ayuu yiri kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka u ahaan doona hamigeena dhaqaale sida ay nooga go'an tahay nabadda labadeena wadan waa lama taabtaan Abiy Ahmed waxa uu kale oo ka hadlay khudbadiisana uu kaga hadlay falsafadda ugu magac daray madamar oo uu sheegay inuu doonayo inuu ka hirgeliyo dalka Itoobiya
Peace requires an enduring vision and my vision of peace is rooted in the philosophy of madamar
waxa uu yiri nabaddu waxay u baahan tahay aragti dheer aragtideeda nabadduna waxay ku qotantaa falsafadda madamar oo ah erey luqadda amxaariga oo macnihiisu yahay suimaatin oo ah in loo midoobo bartilmaameedka guud madamar ayuu yiri waa fikrad ka dhalatay Itoobiya oo ka turjumaysa noloshayada siyaasadeed ijtimaaciya dhaqaale waxaan madama u arkaa ayuu yiri qandaraas aan la geliyo dadka Itoobiyaanka ah oo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa bulsho ku dhisan cadaalad sinaan dimuqraadiyad iyo bani aadminimo oo dhinac u wada jeeda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu khudbadiisa ku sheegay inuu doonayo inuu arko nabad waarta oo ka aslaaxda geeska Afrika waxaana uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu doorkiisa taasi ka qaato
I have promises to keep before I sleep I have miles to go on the road of peace as I conclude I call upon the international community
waxa uu yiri Abiy Ahmed ballamo aan galay ayaa iga baahan inaan ka soo baxo ka hor inta aan seexanin masaafo dheer ayaa iga dhiman jidka nabadda waxaan ku soo xirayaa inaan ugu baaqo beesha caalamka inay aniga iyo mujtamaca Itoobiya nala shaqeeyaan dadaalkeena saldhigga u ah ee lagu magacaabo madamarna ay nagala shaqeeyaan sidii nabad iyo barwaaqo loogu soo dabaali lahaa geeska Afrika
aduu maasan yahay Harun Macruuf oo inala socodsiinayay hadalkii uu jeediyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo maanta gudoomiyay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace oo ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway halkaas ka dhigaysanayseenna waa VOA